سيد اي شيغي سو هي يدى هيومان رايتس ووج تن اي دمات كي بيشي سبتمبر اي لابدو كون تضبي اي تبانكي ارورك الشباب وحوكو امري او ديال معلمين اي دادك الرميقة ان اي بقولال عرورة او قاركود اي سيدير جريهين اي كسو وريجيان اما اي دقال وجهان ololaha baahsan ee qorashada arurta ayay Human Rights Watch sheegaysa in ururka al-shabaab uu bilaabay bartamihii sanadkii 2017kii uuna weeraro argoosi ah la beegsaday beelaha diiday inay arurtooda ku biiraan ururkaasi boqolaal arur ah oo aanay cidna wehelin ayaa bilahi la soo dhaafay ka soo barakacay guryahooda si ay uga badbaadaan qorashada khasabka ah ee al-shabaab warbixintan waxaa diyaarisay oo baaris ku sameysay Latisha Barer oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch.
Well, as we know, I mean, targeting educational institutions, students, both for indoctrination but also to recruit children as fighters has been very much part of Al-Shabaab's campaign in Somalia for over a decade. But what we've been seeing over the last year has been an effort to intimidate and force communities. Now, what we were looking in particular were a series of communities in the Bay region.
dayda si maskaxda looga bedelo isla markaana askarta loo qoro waxay ka mid ahayd ololaha ay al-shabaab ay adeegsanayeen muddo ka badan 10 sano waxaan sa aragnay sanadihii la soo dhaafay waxa ay ahayd dadaal ay al-shabaab ku doonaysey inay ku cabsi geliyaan dadka reer guuraaga ah gaar ahaan gobolka Bay kuna khasbaan inay caruurtooda soo dhiibaan waa bulsho ay horay u rafaadiyeen abaaro waxana bilahi ugu dambeeyay al-shabaab ay ugu tagayeen tuulooyinka iyagoo ku cadaadinaya odayaasha iyo macallimiinta dugsiga inay soo dhiibaan caruurtooda oo qaarkood ilaa 8 sano jir ay yihiin mararka qaarkood si xoog leh ayay ku kaxaysteen mararka qaarkood waxay siiyeen 10 maalmood inay caruurta ku soo dhiibaan waxay ahayd cadaadis joogto ah oo bulshooyinka la saarayay waxayna taasi ku qasabtay bulshooyinka inay caruurtooda u diraan dhulka ay ka taliso dawladda
Latisha Barer waxay tiri waxaynu aragnay al-shabaab inay caruurta u diraan furumaha dagaalka waxa kale oo muuqata ayay tiri in ololahan uu ka mid yahay in caruurtan la geeyo madrasooyinka al-shabaab ay maamulaan si ay uga soo baxaan hannaankooda waxbarashada kadibna loo diro tababar military waxay sheegtay in tirada caruurta la qaatay ay adag tahay in la ogaado waxay sheegtay oo kale in tuulo yar oo kaliya laga qaatay ilaa iyo 10 caruur ah mar wax laga weydiiyay waxa laga qaban karo ayay Latisha Barer ku jawaabtay
Now I mean of course in the short term what has been key is making sure that the children who've been sent to some of these government controlled towns are identified are receiving basic protection and
taban muddo waxa muhiima in la xaqiijiyo in caruurtan u arartay dhulka ay dawladda ka taliso la ogaado lana siiyo ilaalin waxbarashana ay helaan hase yeeshee xoogaga militaryga ah ugu yaraan waa inay ogaadaan meelaha ay ka dhacayaan afduubka caruurta waxyaabaha la adeegsanayo si caruurta maskaxda looga dhaqo iyo in ay ka warqabaan in markii ay sameeyaan howlgal military in ay deegaankaas howlgalku ka socdo ay ku sugnaan karaan caruur badan oo ka tirsan al-shabaab si loo xaqiijiyo in ugu yaraan caruurta aan naftooda halis loo gelin haddii ay yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa kale ee taageeraya dawladda
qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala gobolka Bay ayaa la xiray cabsi ku aadan in weerarro kale lagu qaado awgeed ama in macallimiintooda ay qaxeen dartood halka kuwo kalena la afduubay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ayaa sheegay in sida kaliya ay ku difaaci karaan caruurtooda ay tahay in ay diraan mararka qaar ayay caruurtani baxaan iyagoo aanan la wehelin si ay u aadaan goobo ka baxsan meelaha ay ka taliyaan ururka al-shabaab hoggaamiyeyaasha bulshada iyo dadka deegaanka ee arrintani la socda ayaa sheegay in ololaha qorashada caruurta ee al-shabaab ay ku qasabtay qiyaastii 500 oo qof una badan caruur aanan la wehelin inay ka cararaan deegaano hoos yimaada Baydhabo mas'uul ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay soo gaareen ku dhawaad 500 oo caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 15 sano jir kuwaas oo ka soo barakacay ololaha qasab ku qorashada caruurta ee ururka al-shabaab uu ka wado deegaano ka tirsan Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa u cararay magaalooyin ay qaraabo ku leeyihiin halka kuwo kalena ay ku biireen xariyaha dadka soo barakacay hay-adaha maxalliga ah ayaa qiyaasay in tiro ka badan kala bar caruurta dhowaan ka barakacay deegaanada hoos yimaada baydhabo ay hadda ku nool yihiin xeryaha dadka barakacyaasha ah, balse caruurtan ayaanan la wehelin. Gaar ahaan kuwa ku biira xeryaha aanan rasmiga ahayn ayay u badan tahay inaanay ammaan iyo waxbarasho ku helin goobahaasi, sidaasi daraaddeed ayay ku qasban yihiin inay shaqaystaan si ay u noolaadaan. Kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegtay in bishii Juun uu ururka Al-Shabaab magaalada Ceelbuur ku xidhay 54 oday oo diiday inay ku wareejiyaan 150 caruur ah. Odayaashaas ayaa markii dambe lagu sii daayay shuruud ah inay soo wareejiyaan caruurtaasi. Kooxdan ayaa ogaatay in 300 oo canug xilligaasi laga afduubay deegaanadooda islamarkaana la geeyey iskuullada Al-Shabaab. Bishii Ebriil, ururka Al-Shabaab ayaa idaacadda afkiisa ku hadasha ka baahiyey in uu bilaabayo manhaj cusub oo ah dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, waxaana uu uga digay macallimiinta iyo iskuullada wax uu ugu yeeray tacliinta shisheeye. Qof ku nool gobolka Bay ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu bishii Ebriil 10 macallimiin ah u qaaday wax uu ugu yeeray dib u tababarid, kuwaasoo lasoo daayay kadib markii uu mid kastaa bixiyey $300. deegaanada qaar ururka Al-Shabaab ayaa amray in iskuullada la xiro, dadka deegaankana ay macallimiintooda u diraan seminaaro lagu barayo manhajka ururkaasi, sida ay sheegtay kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inaanay helin caddeyn si toos ah u muujinaysa in caruurta uu dhowaan kaxaystay Shabaab si toos ah loo geeyey xeryaha tababarka ciidan, balse dadka ay wareysatay hay-adda ay marar badan muujiyeen walaacaasi. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso iskuullada iyo ardayda. Sanadkii 2016 waxay dowladdu ansixisay heshiiska badbaadada iskuullada, kaasoo ah xeer caalami ah oo dalalka ka dalbanaya in ay wax badan ka qabtaan xaqiijinta in iskuullada ay ammaan u yihiin caruurta xitaa xilliga uu socdo dagaalka. Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiskaasi, balse aanay hirgelin xeerka khiyaariga ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta ku nool goobaha dagaalka, kaasoo dhigaya in kooxaha hubaysan aanay si naba u qoran karin ama colaad ugu adeegsan karin dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano.